Okay, Ivy League Pro 09. Yes, how you ask? Last 13. What is Twasil, you know? Yeah, the shit is according to him. I hope you understand. Okay, I see. Hey, was. Hey, sure. Ngobe mingi biza. Sure. I can't help but fall in. Sure. Ngobe ngazi ukuthi hey, kukude. Hey, kukude phansi. Hey, kukude. Beka kukude phansi. Hey, kukude. Hey, kukude phansi. Sure. Okay, beka. Nkulunkulu baba ngicela ungiboleke, bayangilinga futhi mama uzungikhulekela, bayangibiza futhi ntwana yami ungiplomele, fede sokulinga kushuthi mama sekhaya uzungixolele, kumele ngiyospina hood. Haven't seen a day of sunshine, kuvele kugqugqubale ekhaya, kumele badle bagqoke balayite kufudumale, fede sokubhelelana ma ngabe siyakhumbulana, sikhuthazana sikhubazana siloku sikhuphulana, hhayi into yesikhashanyana mani, zobuya no-December, angithole impahla nyana ke just so you remember, ngithole intabanyana khona nami ngizozithemba, buye sengiphethe intabanyana nakusokwazi ukubhenga, enhleke isiphelile isikhathi sokudlala, isikhathi sokudala nesikhathi sokulala, manje isikhathi sokubhala nesikhathi sokuvala, ngisayophanda uyazi ngiqonywe istrati kuqala. Hey, ngobe mingibiza. Yes, I can't help but fall in. Ngilobo ngazi ukuthi kukude. Hey, kukude phansi. Hey, kukude. Beka kukude phansi. Hey, kukude. Kukude phansi. Hey, kukude. Kukude phansi. I'm 2009 kilometers away from my destination. Kusho ukuthi every day kumele ngivele spacing, bangimashisa astray laba bame adjacent, ngincaba zero sally and pray I'm still patient. Lapho engiphuma khona bathi uzonya ma unganangqondo, phuma ijutasa awu pro isota kabamba umkhonto, ahambe phambili bangigwaze emuva ngoba ngingaboni, ngaphi izitha zifiswa kubi zitha libambe lingashoni, inqosi zasekhaya zibheke mina ngiba umelusi, angikho confused insimbi nebhayibheli phezu kweshelufu, akumele nge-account ibizo wasebusuku 12, ungangitsheli ngamademoni ngibheke udevil himself. Manje siphelile isikhathi sokukhala, isikhathi sokuphathwa indlala nesikhathi sokujuthana, manje isikhathi sokuphana ne-outing zokuvala, ngisayobhala uyazi ngiphande istrati nikuqala. Ngobe mingibiza. Yes, I can't help but fall in. Ngobe ngazi ukuthi kukude. Hey, kukude phansi. Hey, kukude. Beka kukude phansi. Hey, kukude. Yo, kukude phansi. Hey, kukude. Kukude phansi. Just know your destination, follow the road signs. Nami ngoni atlas man, the world is mine. Next time upule over, mangibona ku yellow line. Ngoba ngale kwamafu, the sun will always shine. Whether you take flight or you catch a stride, as long as you have a turbulent, a pothole and a hump, it's just a part of life man. Sometimes you get stuck, ungangifiseli inhlanhla, wish me the courage to work hard. Think irritate ngeva, kubangela ama nerves. Ayikho champion engakwazi ukumelana nama jams, ufile ngathi ubuye endaweni eyi-1. Ubala amalaps ugada bosisa abahaikhaya, those are dangerous curves. I'm told. Yeah man, so it's that simple man. Yeah, yes, this is it, pro Ivy League. Oh nah, oh,
will you call?
Ngobe mingibiza. Yes, I can't help but fall in. Ngilobo ngazi ukuthi kukude. Hey, kukude phansi. Hey, kukude. Beka kukude phansi. Hey, kukude. Yo, kukude phansi. Hey, kukude. Yo, kukude phansi.
Hey, kukude phansi. Meet you when you call. You the truth that is. Man, bro, I can't help but fall in, you know. Cause ngiyacaba ithuthi yami. Regardless ukuthi deep kangakanani, you know. Even though it's a long way down, it's the same, you know. La, yes, that's all it says. Hey, it's a, sure, yes, pro, 09, yes, Ivy League, that is, sure. It's never been this musical. Sprinkle magic, nyanus. I like that. Like I said, this is not just rap, this is rap music.